waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Premierkii hore ee xisbiga Labour-ka ee gobolka Victoria, Steve Briggs, ayaa sheegay in dib u eegid lagu samayn doono waaxda Victoria ee xisbiga ay dhalin doonto in xisbigu hore u sii socdo. Mr. Briggs ayaa loo magacaabay in isaga iyo wasiiraddii hore Jenny Macklin ay maamulaan dib u eegistaasi kadib markii ay soo baxeen eedo la xiriira xubno been abuura. Waxaa gebi ahaanba xuquuqdii codaynta laga xayuubiyey ilaa 2023 dhammaan xubnaha lasoo baarayo, iyadoo awoodda xulista musharaxiinta gobolka iyo kuwa federaalka ay maamuli doonaan guddiga fulinta qaranka ee xisbiga. Mr. Briggs ayaa sheegay in isaga iyo Miss Macklin ay indho madax bannaan ku eegi doonaan arintan, ujeeddadooduna ay tahay sidii loo hubin lahaa in waaxda Labour-ka ee Victoria ay u noqon lahayd mid dimuqraadiyada hufan oo dadku ay ka wada qayb galaan.
I think there's a cultural issue here which we need to change and have regard to in this review as well. And make sure that we look at the culture which says that
waxay ila tahay inay jiraan arrimo dhaqan noqday oo u baahan in la bedelo. Dib u eegidana waxaanu ku tiigsanaynaa mustaqbalka oo aanu bedelaynaa aragtida ah. Wax kasta ayaanu samaynaynaa si aan awood u helno taasi waa in la bedelo. Warbixinta hordhaca ayaa la dhammaystiri doonaa dhammaadka bisha July, iyadoo warbixinta u dambeysana lasoo bandhigi doona bisha November. Premierada gobolka New South Wales, Gladys Berejiklian, waxa ay ka dalbatay hogaamiyaha Labour-ka ee gobolkaasi New South Wales inay ku dayato Daniel Andrews oo ay xisbiga ka saarto qof kasta oo xubno been abuura sameeya. Hadalkeeda ayaa imanaya kadib markii joornaalada Newscorp ay daabaceen waxa ay ugu yeeraan warbixin qarsoon oo xisbiga Labour-ku maarsa oo qoray oo lagu shaaciyey inay xubno been abuura ka jiraan galbeedka magaalada Sydney. Xildhibaan ka tirsan gobolka New South Wales oo Labour ayaa lagu soo warramay inuu jabiyey shuruucda xisbiga ee ku aadan shirarka, iyadoo warbixinta lagu sheegay inay jireen cadeymo muujinaya in laga been abuurtay ka qaybgalka shirarka dhowr xaafadood. Isbarajiglian ayaa sheegtay in eedahaas ay yihiin kuwa walaac leh.
If the reports proved that certain members of the parliamentary team in the Labour Party in New South Wales have intentionally falsified records,
haddii warbixintu run tahay oo xubno ka tirsan baarlamaanka gobolka ugu jira Labour-ka ay si ula kac uga been abuureen shirka, waa dembi weyn oo u baahan in si weyn wax looga qabto. Australiana waxay si rasmi ah ula bilaabaysaa wadahadal ganacsiga xorta dalka UK 4 bilood iyo bar kadib markii UK ay ka baxday midowga Yurub. Labadan dowladood ayaa muddo ka wada shaqaynayay inay heshiis gaaraan wixii ka dambeeyay 2016, laakiin wadahadalladooda ayaan si rasmi ah loo bilaabi karayn ilaa UK ay ka baxayso midowga Yurub oo ay ka baxday 13 bishii Janaayo la soo dhaafay. Wasiirka ganacsiga ee dalkan Australia, Simon Birmingham, ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay in xal degdeg laga gaaro wadahadallada.
We have thrown the kitchen sink at being in the best possible place to commence negotiations with the UK.
Waxaan sameynay wax kasto suuragal ah oo aanu ku noqonayna cidda ugu horeysa oo wadahadal la gashay UK. Maantana waxaan qaadnay talaabadii ugu horeysay. Australia waxay doonaysaa inay suuq u hesho badeecadaheeda, gaar ahaan dalagga beeraha, iyo inay sii ballaariso xiriirkeeda dhaqaale ee awalba ahaa mid qoto dheer. 6 wiil oo dhalinyaro ayaa lagu soo oogayaa dacwado la xiriira wiil 15 jira oo Torrey lagu dilay galbeedka magaalada Melbourne. Booliska Victoria ayaa sheegay in Solomon Tofulungaki uu 8-10 wiil kula kulmay Birbank Shopping Center oo ku yaala xaafadda Deer Park shalay galabtii, isla goobtana uu ku dhintay. 6 wiil oo da'doodu u dhaxayso 13-16 ayaa lagu soo eedeeyey dembiyaha ay ka mid yihiin rabsho iyo handadaad. Qoyska wiilka dhintay oo murugaysnaa ayaa ubax dhigay goobtii uu ku geeriyooday, iyadoo hooyadiisa ay sheegtay in qoysku cafiyayo kuwii wiilkeeda naftiisa qaaday.
We don't want any justice. We want our son back home.
Ma doonayno cadaalad, waxaanu rabnaa oo doonaynaa in wiilkayagina loo soo celiyo. Wiil aad u fiican ayuu ahaa, argoosi ma doonayno. gobolka Victoriana waxaa laga helay 21 kaysas cusub oo coronavirus, taasoo ah korarka ugu badnaa muddo bil ah. 21-kan kays 15 ka mida waa dad dalka dibaddiisa ka soo noqday oo ku jira karantiilka qasabka ah oo hotel lagu hayo. Wasiiradda caafimaadka Jenny Makakos ayaa sheegtay in kaysaska midkood uu yahay qof ku jira xarunta dadka waayeelka lagu hayo ee Rose Town ee xaafadda Kaniigi ee magaalada Melbourne. Waxay sheegtay in xaruntan oo 13 qof qaada ay gabi ahaanba la geli karin hadda, lagana bixi karin dadka deganna qolalkooda ay ku jiraan. Dalka dibaddiisana, madaxweynaha Honduras Juan Orlando Hernandez ayaa sheegay in laga helay coronavirus. Mr. Hernandez ayaa sheegay inuu iska dareemay calaamadaha lagu garto xanuunka, haddana uu fiican yahay kadib markii kaalmaatii ama daawooyin la siiyey. Ninkan oo 21 jira ayaa sheegay inuu sii wadi doono inuu xafiiskiisa isagoo aan tagin weli uu sii shaqayn doono isagoo isticmaalaya la taliyaashiisa. Xaaskiisa iyo 2 ka mida kaaliyaashiisa ayaa sidoo kale laga helay COVID-19 oo iyagana la daaweynaya. Booliska ayaa 2 qof ku xiray Brisbane iyagoo ka qayb galaya banaanbaxa Black Lives Matter oo ka dhacay magaaladaasi. Koox ilaa 100 qof ka kooban ayaa lug ku tagay baarlamaanka maanta duhurkii, iyagoo ka dibad baxaya arxandarada booliska ay kula kacaan dadka dalka loogu yimid, waxayna ku baaqayeen in cadaalad loo helo dadka ku dhinta xabsiyada. Madaxa Xisbullaahina waxa uu sheegay inaysan ahayn in Lubnaan ay fuliso cunaqabataynta Mareykanku saarayo Suuriya. Cunaqabataynti ugu adkayd ee Mareykanku saara Suuriya ayaa dhaqan galaysa asbuucan. Mareykanka ayaa ciqaabaya dal kasta ama shirkad kasta oo ganacsi la samaysa dowladda Suuriya. Hogaamiyaha Xisbullaahi Sayid Xasan Nasrallah ayaa sheegay in kuwii awal ama dadkii awal taageeri jiray Suuriya ay sii wadi doonaan inay taageeraan Suuriya.
اليوم انا بحب اكد للشعب السوري لكل اخواننا بسوريا
I would like to confirm to the Syrian people and to all our
waxaan jeclaan lahaa inaan u qeexo shacabka Suuriya iyo dhamaan walaalaheena Suuriya iyo kuwa jecel Lubnaan iyo gobolka iyo waliba saaxiibada Suuriya oo garab taagna waqti dagaal, mid amni, mid dagaal siyaasadeed, xataa hadii xaaladoodu ay adag tahay inaysan ka sii jeensan Suuriya oo wajahaysa dagaal dhaqaale. Xisbullaah lafteeda ayaa waxaa saaran cunaqabataynta Mareykanka.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.